الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم شيم بريم يمك الله تبارك وتعالى مانسو وفن الله زبون تمكوات ولمكزيكا تمك محمد صلى الله عليه وسلم أبو بانجاك مصاباك دي ena onse amene akugwira ntchito ya dini Allah awalipile monga tinachitira mbuyomu timakambirana tafsiri ya masura omalizira masura awili imene ndi sura Falaq komanso sura Nas ndilolenu kuti tithe kupitiliza makamaka sura yotsirizira yeniyeni imene ndi sura Nas imene tinayiyamba kunso timpempha Allah subhanahu wataala kuti atipansi kuthekera kuti ndithe kulongosola momveka bwino kuti nanunso amene muzimvera mumvenso momveka bwino tinakambirana magulu awiri masteji awiri amene munthu wina aliyense amadutsamo lelo munthawi ino tikhale tikulongosolanso magawo ena amene ali womalizira mastage amene munthu amakhala akudutsamo amene ndi ache kumapetopeto ndipo stage yachitatu tikupeza kuti munthu amafika nthawi yoti akukalamba kunena nkhana munthu uyu pa nthawi imene akukalamba amalandira uthenga wanji mu nthawi imeneyo uthenga umene amalandira ali mu nthawi imeneyo ndiwonena kuti atha kusiyana na dziko lapansi lino nthawi ina iliyonse ndipo nthawi zambiri munthu akayandikira mapeto amoyo wake amazindikira kuti akufunikira kutembenukira kwambiri kwa Allahu tabaraka wataala ndipo ngati amupanga china chilichonse chimene chili choyipa ngati amupanga china chilichonse chonkuisa Allah subhanahu wataala tsopano apa amafika nthawi imakhala kuti yafika nthawi yoti tsopano abwerere kwa Allahu tabaraka wataala apepese ndi kupanga toba kupempha chikhululuko kwa Allahu tabaraka wataala yes sizokhazo iyayi komanso akufunikira achilimike ndi kuwagwiritsitsa malamulo Allahu tabaraka wataala ndiye chachikulu chimene amapempha mu nthawi imeneyo ndiye ndi chitetezo munthu amapempha chitetezo kwa Allahu tabaraka wataala ndipo potero amayesetsa kuchita chilungamo ndi kumupembeza Allah subhanahu wataala chifukwa chake ponena za stage iyi liwula kuti ilahi nnas lagwiritsidwa ntchito mawu ena munthu afunika atembenukire kwambiri kwa Allahu tabaraka wataala ndi kupempha chitetezo kwa iye pakuti iye ndi Allah subhanahu wataala mbuye wathu mulungu mmodzi yekha yeti tipeza kuti mbiri zitatuzi ilahi nnas maliki nnas komanso yoyambirira ija rabbi nnas sura inayamba ndi kuti qul audhu birabbi nnas maliki nnas ilahi nnas nditikaona mayi amenewa muli zinthu zitatu masifa atatu makulitezi mbili zokona zitatu za Allah subhanahu wataala zimene zachulidwa kunene za mawu oti rob mchiyankhulo cha Chiarabu akanenedwa kuti ndi chinthu ndiye kuti amapereka tanthauzo la umwini so mwachitsanzo rabbu dar mawuwa akatchaulidwa limozi liwuloti rabbu likatchaulidwa limozi ndi chinthu chikabwera chinthu tsogolo kwakeko ndikuti limatanthauza umwini liwula rabbu pamenepo ndikuti litatanthauza umwini so mwachitsanzo liwuloti rabbu dar liwutanthauza unena kuti mwini nyumba chimozimozi rabbul abudi ndikuti mwini kapolo ndikuti ngati pali kapolo pali mwini wake tsopano ntchito imene mwini wake wa chinthu amagwira imakhala yotani ndikuti kumakhala nthawi zonse kulingalira kuti kodi chinthu chake chichitetezeka bwanji achiteteza bwanji achiyang'anira motani ndipo mkhawa zimakhala kuti nthawi zonse zikuyenda mmutu mwa mwini wakeyu kuyesetsa ndi kusakasaka njira zamene angatetezere chinthu chake. Tikaonanso mawu oti Malik amene akutanthauza kuti mfumu amatanthauza kuteteza monga momwe mfumu nthawi zambiri imaganizira ndi kulingalira za ubwino umene angaonetse pa anthu ake pa chitetezo cha anthu ake kuti kodi anthu anga atetezeka bwanji athandizika bwanji anthu angawo. Momwe monso mawuti ilahinnas ilah akutanthauza umulungu amene akusonyeza nuna kuti kuteteza monga momwe ilah akukhudzidwira ndi zolengedwa zake. So ilahinnas mbuye kapena kuti mfumu kapena kuti mulungu wa anthu ilahinnas mulungu wa anthu. So senza kuti iye ndi amene ali ndi udindo oyang'anira zolengedwa zake. Ndiye mungati muonesese zonse zizi zayima kwambiri zagona kwambiri pa chitetezo cha zolengedwa. Senza kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali ndi udindo woteteza zolengedwa zake. Stage yachinayi yomwe liwula kuti annas likutchulidwa likunena zachikhalidwe mbiri imene munthu amakumana nayo pa moyo wake onse. So tikuziwa nnali munthu amadusa mzinthu zosiyanasiyana. So pamene shetani nthawi zonse amayesa kuyesetsa kumbali yake kumsocheletsa ndi kumusokoneza munthu polowesa maganizo oyipa ndi manung'onung'o mu mtima mwake. Yeti mmenemu zimenezi ndi njira zimene amayesetsire shetani kumupinda munthu kumpotola munthu. Ndithu upeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala sapano akutiuza njira imene ifeyo tingazitetezere kwa zoyipa zimenezi kwa shetani amenemu ku zoyipa zimenezi. Nyengo yachitatu stage yachitatu mawuti annas akubwerezedwaso amene wakunena za atumika a shetani amene amamuthandiza shetani pa ntchito yake yosocheletsa zolengedwa za Allah tabaraka wa taala. Mwauthandizira ake mwa amene amamthandizira shetani mmenemu muli mashayatini ziwanda zoyipa mmenemunso muliso anthuso oyipa. Ndi shetani amatheka kubwera mwa munthu amamgwiritsa ntchito munthu amathekaso kugwiritsa ntchito so shiwanda. So monga momwe zimaonedwera anthu omwe munthu amakhala nawo anthu omwe munthu amakhala nawo senza kuti munthu amene ungacheze naye yes amatha kusintha. So ngati munthu yali wakhalidwe labwino ali ndi chikhalidwe chabwino chosililika ndoti nawenso umatengera kuma ngati anthu aja anthu amene ukucheza nawo anthu amene ukusewala nawo anthu amene umacheza nawo anthu amene umakhala nawo nthawi zonse ngati ali oyipa ngati ali akuba ngati ali okanira ngati ali ophwanya nthawi zosimalamula Allah subhanahu wa taala ndoti ndizachidziwikire chikhalidwe chimene chija chilowaso mwa iwe ifuwa mtima ku mtima chest kuchifuwa kuchifuwa. So zaiye zimene zili mwa iye zikubwera mwa iwe senza kuti nawenso kukopeka nawenso kutengeka ndi umoyo umene iwo aja akuchita. Senza kuti anthu ocheza nawo ali ndi infect ali ndi mphamvu yayikulu pa iwe anthu amene ukucheza nawo. So tikuyeneleka tisamale kwambiri kusamalitsitsa pa nthawi imene tikuyang'ana anthu ocheza nawo ndipo apa njira yake yes Allah subhanahu wa taala watichenjeza nena kuti tikufunika tikhale anthu osamala chifukwa shetani amagwiritsa ntchito anthu amagwiritsanso ntchito ziwanda kudzera mmaganizo. Tipemphe Allah subhanahu wa taala kuti atiteteze nthawi zonse.